want you to promise me something. If you love someone, you tell them. Even if you're scared that it's not the right thing. Even if you're scared that it'll cause problems. Even if you're scared that it will burn your life to the ground. You say it, and you say it loud. And then you go from there.
Baby girl, I love you. And I really do. I hope you do love me too, baby boo. Yeah, yeah. Baby girl, I love you. I hope you do love me too. Baby girl, I love you. I hope you do love me too. Baby girl, I love you, I hope you do love me too. Uthando lwangempela ntokazi yahlalanga sikhohlisana. Umuntu wakho uyambamba nangasandla umtshele ukuthi uyamthanda. Noma ngabe kusinda kolo thando lwenu, mbambe umduduze, nibambisane noma kusinda kangakanani. Nithembisane ukuthi konke kuzolunga. Ngike ngizwe mabethi uthanda luyimnyama, asijoleni nedi asingahlukumezani. Uthando liyinto emnandi, nami ngingeke ngikhona ukuyibiza. Kodwa kuba ubuhlungu uma sesitshelana ukuthi kuphelile. Usale ukhala uhluleka nokubekezela. Uze uthi ungcono ngithathe umjubandlela ngenxa yothando. Ukuthi uyahluleka ukubekezela. Ngake ngahlangana nesalukazi sathi, bekezela mntanami umhlaba uyahlala. Ngake ngahlangana nesalukazi sathi, bekezela mntanami umhlaba uyahlala. Sathi, bekezela mntanami umhlaba uyahlala.
Baby girl, I love you. I hope you do love me too. Baby girl, I love you. I hope you do love me too. Baby girl, I love you. I hope you do love me too. Baby girl, I love you. I hope you do love me too. Baby girl, I love you. I hope you do love me too. Baby girl, I love you.
Is it a killer? Yeah. Take it a ghost to us.